Sawirki sodomaad lama qof yaa unun na kontrolayaan eebbihay iyoonay shaydaan lamaadood dhatiyood nebed ma jirto rabbiga madii usna kontarolo walaa falayni iyo weli sameeyaanabu usikii farhee madii shaydaan un na hogaamiyaw na kontaroolaw wal faylan ma sameeyaane marka barshey shaydaan yaa ka absadaane walaa kaloo ka absadaane dadkii sihir sameeyaan unun haddii ma siirno iska hanaagno walaa inbaahannay naxariis dadka barshayna markii na ka hanaagaan walaal inbaahanye inay unun aan naxariisanno maddii siduun weelno iisayaan aaminsanne shaydaanna walmana ka samaayi karo manana duufsadi karo